Jangu katonda wange Jangu mukama Jangu katonda wange Kwetaga mukama Jangu mubula mubwange Kwetaga mukama Jangu ndake kusanyo Minji byenkoze museno mwebadde ngazunga Naye mukama wotabadde ntegedde nti byonna ntawanidde bwereere Nyamba Nine byensibye nalinga neesiga tebirese essanyu Mubulamu bwange n'emikwano gyange bentijisa bona bagenze Ebitabo nsomye naye mukama awatali kisaakyo Tebirina mugaso emirimu okoze naye mukama nga siri nawe era sifuna Kwetaga mukama Jangu utali sinza Kwetaga mukama Jangu chusobula mwange Atyo mutima gwange kuteke kulusegere Mukama tongo bawoli Sabi bibi byango bikweke wala Sanyiwa Saba mukama nkulembera mukubo Balabe bange bateke kunjegere Mukama mbuse mitego jabwe Musa Otalimbula Mukama siba na mirembe Jangu unyweze bikere byange Tonde kanzo kuserera Otalize nzikirira Siri na manji Mukama anyweze meme yange Tonde kanzo kukwa Kwetaga mukama Jangu ndage kusanyo Kwetaga mukama Jangu utali sinza Kwetaga mukama Jangu chusobula mwange Kwetaga mukama